yande joni tere min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kono jeñalle e moyle habaruji ɗi ni en nanan himɓe pelle jingonoje suudu Baba ɓe nangaɓe ñalaɓe ñande en ɓe jarama le kasuji région mo Tillabéri caggal ko subaka en nan carɗowo hettineke yantineke ɓeɗu. Nonni fedde janggoɓe lekkoyten USN kañum du kon ɗan hokki wakkati balɗe tati yaade e gomnati leydi Niger gam batte hunta muraduji mabɓe. Faa hande en yewtere men pinne studio kala ngono ndara hande en ton agadeje jarte ɗon to nanoyten filla hoɓɓe ƴoyɓe leyɗe goɗon wonɓen tefa nokkuje to jotto e talki jonde. Gorja ñalle mon Soumane Amadou jangantan habaruji ɗi ena e fulfulde. Yerno mbirumi woni hooreɓe golloɓe pelle jingonoje ɓiɓɓe leydi laatiɓe ka en du nangama illu Allah ƴaɓɓingal ngal wakkati moɓe gannowo murtereere mabɓe nde endam. Himɓe ɓen endan ni ɓe jarama e le kasuji nder région ena mo Tillabéri. Nenene kay subaka ɗu woni ko fawar joni carɗo o ene ƴantiniɓe dow haalaji ɗin koɓe nangana ɗum. Ɗum waddi ko fanimbiteɗo maître Larwana Abdourahman kañum kay yara kana fawar joni Daye Keyna Ali Idrissa Moro Tab kandu yarama kasu filinje. Nonni fande nu Arzika Mamadou yara kana kandu kona kasu Sayi Moussa Thiangari mo Alternative Espace Citoyen kandu yarama kasu Walam. Nani ko fawar joni jingo mabɓe mbiyeteɗo yo hono maître Dawda Samna haali e dow filla sariya.
Le dossier est arrivé ce matin.
Dereji mabbe wadda kana faryande jena e mintaji woronja subana fadde yadde sappo juju on no wonde e niya mo fa dawri dabare mu wakati mo minen pasantobe mabbe jotti juju on wimin hada de lumo gonden minen avokabe handa wi e mi fandinama min gollobe wuro juju andabe gimimo labi di o tokki do fi seria o ittado gan o tokkai labi hanu tokke gan juju hanana tokka gonga dartina labi gongaji no dow balɓe amin minen avocat ɓe min gaɗan bawɗe amin fuu gan séria dartini no dartinte ɗum
que la justice passe et elle passera.
Caggal mum du fande hono fedde witende CICP kandu konna yo himɓe no endam wonɓe no jiwdana har filla muɗum en dow filla ko darta kokkol habaruji ɓe gaɗi kamɓe ɗe konna haala mabɓe subaka endan nokkure to fawarjo événement woodi suudu mum nder gallude ñamei ɗo ɗum du konna wona e dow filla ko darta hono jaaɓol fawarjo du konna hakkeji hokkoɓe habaruji kañum e golle muɗum en e ley ñalaɗe ende leydi meɗen Niger. Seweketno nano Soumane Idrissa kañum woni kaw jiɗo hono hokkoɓe labar wiyeteɓe enquêteur nenene kenani ko haalniru keeto Abdourahmane dow fi majju.
Le 25 mars 2018
laso o jew lewru mars du policibe gon gari mabbi suudu tele labari dundu gan ardibe suudu du chalake hokkude be halaji dilarwana hali do radio e tele o kulle de fuudu gadi ko fedde CICP fedde jinganoore cuudi e dereji kokkoji habaru no holla ko kokkobe habaru be kadamo dudde golle mu fedde dedu yaran ko policibe gadi gollobe be yesu kite do der leydi meden e Yasim Mayri gam mo jungo mun tawa der fu jukke ida yamadu do ko yawi labari firti fedde dedu no jokki duro jinganobe himbe leedi faddabe do fewrebe
acteur de la société civile injustement arrêté
har fille ko narto tele e radio mo labari fa warde subako en nan ni no mabbi kono mabbi du ko nan ni domobe dum won habbi ni no gono domi no kurnde fe goto hetta nata dum won ko Razak Idrissa latir kanyum won do inde horaku hono tele e radio labari o enna o halni wakkati ko min nodduno min landitimo o wiidu ko nan ni e be ga do be dar lawol gam batte be jaara hono hala ka enna yeso suudu seria gam batte labari o enna yita hore mun har fille ko darto hono mabbongol mabbongol du ko nan wada kanani le micciti modon hono fawar jondu ko nan wakkati mo be ganno fawar jondu hono kabaru on da yerno halda joni nenne du ko nan ni habbini be gonno domi no kurnde fe gotnata non ni fawar jondu ele habaruji no tawa du ko nan ni hono fedde weten Amnesty International be do jingonobe hakkeji bibbe adama der duniyaru kambe du be gadi andinore mabbe nde andinore du wonana go fu ginando filla ko darto himbe jingonobe suudu babbe leydi Niger nangaabe leyi ala jabbinga gal enda wakkati wanno wurtago mudun gol dum do Amnesty International wi be burtino gam batte be kolla be jardaaki e do kullantere de gomnati hoji lawo lamdo filla cede goltirtede dubinaade sappo e jettati o endam dum du konna no woni no wayajibi be gadano kambe sabbe jingonobe be leydi caggal majjundu konna ni Amnesty holli wiide ke faawaare jondu konna no woodi ko waɗata konna ko tokkaydo laawol kam wonno hono laabi hono fa hande ni hakke ɓiɓɓe adama yaɓama laatiɗo konna no wonno resino e ley ɓatakeji laamorɗo leydi meɗen Niger. Faawaare joni Amnesty International kasenna du holli mestorgal mum sanne e dow fille ko darto neɗɗo koko habaruji goɗɗo mo talkuru muɗum kokol habaruji jaɓa noni fa hande du konna e ombol hono faawaare jondu konna no kuja habaruji goɗɗi ɗum ɗo fuɗɓe mbi hakke ɓiɓɓe adama won ko jaɓa dow majjum. Nonni ley habaruji ɗin tawadu konna ni fa hande hono fedde jangoɓe l'école USN kandu konna bureau muɗum mawɗo hokki gomnati leydi Niger balɗe tati gam batte ƴewde kullantereje mabɓe ɗum du konna hono wartirde jooɗo kaali hakkude mabɓe hen ɗum du konna wonno ko fawaare joni du konna ni ɓe kaali subako enna wakkati ɓe ganno haala mabɓe Idara Algabit kam woni hoorejo mabɓe nani ko haali wakkati mo bandi min yeyi lando wimo Alassane Kusi Mouhamadou.
Nous avons demandé la réhabilitation.
Min ƴami bandiraɓe amin ittaɓe ɓe gartire laawol gol ardiɗo janguirde amin nde adigol du moyte min jaɓay du he laawol gol ministére amin o kan he janguinoɓe amin ɓe poti dowmum tan ɗum wartirta potal e jonde lobberde janguirde de min ƴami du fa handen ƴewtinol moƴƴina ɗereji kawjiɗi université Abdou Mumuni o waɗi misali har ardinol himɓe hawju makko nde iɗum ardina ɗum ardina mo wala heedoran heedoran. Min ƴami kaden erol potal hakkunde amin e gomnati teddini gam hitane muɓɓere ni o wala adimo gomnati adinimi mo o yettini de ni kulle ɗe fuu du gaɗaka o waɗi fuu gomnati waɗi
ɗumwaɗi.
E dow filla raf ɓamra gongal ni ele filla janguirde jangoɓe leydi Niger ɗum ni hoorejo gouvernement Brigir a fini o haali e wakkati hawrine wonno mabɓete subaka hande oyna dow filla ko dal sukaɓe ummatore e golleji ɗi koye mu ɗum en o holli o wi gomnati ɗon no waɗa keddi bawɗum gam batte waddude laabi mosola yaade e kulle gonɗo waɗɗe heɓa pottal e pamra e gollal ngal heɓa waɗa fa woɗa le université Addu Mumuni mo gallu ñame. Noonni fa hande ni hawrinde ni se en gari dow muɗum kawre won nayyi ɓerde waɗani dow filla le duniyar sukaɓe ummatore tawi kay ndu keeɓi golle ɗe koye muɗum en laaɓuɗe ɗo gallu ñami won ko ɗum waɗa ɗum du konda ni hono fuɗɗi hande hanto han woronje lewru mars ndu enna ko warta ɗum nenene kay du konda ni no tawa du konda gomnati leydi Niger kañum on ko sigili ɗum hawtade e fedde leydi duniyar hawjinde filla ɗengal français ɗeten OIF e walloɓe muɗum en hewɓe ar filla ko darto yaadu yesso e feccare yeruno fawaare joni du konda mbiteɗo Alilatou Issoufou Mamman goto ngardo fotti hawrinde en nan o holliri e dow filla ko darto hawrinde e nafakka muɗum Habibou Garba.
Ɗum hokkude sukaɓe ummatore leydi laawol singude e tabbintinde gollirɗe campaniji ko e mumen ɗum du gam hokkude deme e durgol sembe nder leyɗe sahel leyɗe ɗe du ɓeydo yimɓe majje nafu gam yimɓe ɓe iɓe tawda wakkati fuu e rafi keƴoron ñamdu nde wi'ama ɓe cinga gollirɗe na campaniji ko e mabɓe filla campaniji ɗi mbawa bonni jaaye meɗen wonda campaniji e gollirɗe noon moƴƴinoje ɓurnan yimɓe e jaaye mumen gam handen nder durwi didde battitol bakaji yimɓe fuu tawa
les effets néfastes du changement climatique.
Canal Plus kam wonno hono yimɓe no hokkoɓe yimɓe laawol heɓa yiitana yiyade konna télévision ji duniyaru kandu konnan waddi gollitirɗe muɗum kese gollitirɗe kese ɗe du konnan koɗe gadda hono ɗo kisama ujunaji joyi joyi wonno sonne jonnoon yeruno fawaare joni yimɓe yewdeɓe andal do filla télévision ji haalirɗe ɓe mbi ɗum ɗo no wodi nafakka no woddu konna kulle goɗɗo cawiɗe e muɗum sembe ketinon nanon ndeɗo yewtere asamane china yeysiri min burtiniɗe fulfulde faalaɗe
de koder keso HD mo Canal Plus hana kiddi din don gollirtaake no Cheikh Sar horejo mo Canal Plus Niger haliri
min gaddi décodeurji kessi ɗiɗi konna min gaddana gam batte fa himɓe heɓa ƴeewa no woɗir télévision ji mumen jiya du konna jiyol lobbol heɓa télévision ji duniyaru ko heewi sanne nandu konna no woodi ko joomum wawi wadde kam on no wawi hoƴude hono hunde fof kono wittine ɗon enɗan adat ɗum resito ɗum ɗo du konna min mbiyay ke décodeur ji kiɗɗi enɗan galano golle ɗeɗi golla fa no wooɗi joni noon watti tugol ngol ngo wona tilay
aucun probléme.
Abbas Abdourazis ñañuɗo noon farfi télé e radio o haali dow iri décodeur kesso o o wi jahol yeeso lobbol heɓama ceede majji ɓeydama
il faut que canal
ƴeewa fa wooɗa no han tawi seɓe mbattan décodeur o noon ɗum kay ɓe kokkata yimɓe ni kesi ɗi naadu kondan ɓe mbiya hokka ceero seɗɗa de ujunere fuu wiye watte dow no han no accita conno décodeur uji kiɗɗi godunoɗɗi kokka kinguel kokkaɗa kesel noonni
illa fuɗɗorde hitaane duuɓi ɗiɗi e sappo e jeetati waroɓe no sooda ɓeydanama pecce sappo dow herme no hoorejo on fantini ko waddi ɗum dow woni laawol laamu jawdi gollirteni d hittaane duuɓi ɗiɗi e sappo e jeetati joɗɗinani nder leydi men di
suudu sawar deputeɓe kamɓe kono ɓe kenitini hoore maɓɓe ko wiyete bureau assemblé ɗum enda hen ɓe gona sappo e jeegon kamɓe sappo e jeegon ɓe gonɗo ɓe gonno woodi rewɓe taton tawa nder maɓɓe fawarde no rewɓe taton ni tawa nder maɓɓe mbatta ko waɗi hen ni wonno hono mbiteɗo Oumarou Yahya mo parti mbiteɗo CPR i ganci kañum woni ko hokki nokkure muɗum mbiyeteɗo madan Amina Alhaji Balakalto mo RDP jama'a ɗum du konɗan ni laato waade hono joyaɓo hoorejo suudu sawara deputeɓe on endan tawamadu parti ɗi gala e laamu ɗum woni opposition gara e fotti e hawri nden enɗa noon ni fawarde joni ko ho kam wonno hono kawjiɓe filla ko darta hijjore umra kamɓe ɗeɓe gaɗi jahangal yatto e nder région mo maradi nokku toɓe jeeɓe kawroji yimɓe lattiɓe hono haaloɓe e golloɓe dow filla ko darta hijjoe umra gam batte e pirta koye muɗum en dow filla laabi kesi koƴa dow filla hijjore hittande hikka ɗum waddi ko fawarde joni hono ele jahangal ene mbiyete Habibou Garba kam hoorejo mabɓe nani ko a haalani Mouhamadou Mamma Ilou Maradi.
Laabi kesi ɗi ni woni joɓol itte dekaɗe ɗe dow hemre fuu joyiru yoɓete dow kulle fuu ƴureteɗe leydi makka. Ɗum wi'i du kade jehuɗo nde worrenade ɗiɗi nde no soƴƴo hijju no tilsinon yoɓa 3,800,000 dow miliyoji ɗiɗi e 5,500,000 taƴaɗe hikka gam hijju o. Ndenne no hani kijjotoɗo hikka fuu andana ɗum. Bindol inde goldu wi'ama gol darne go'o lewru men darotonu du ndenne bindowo fuu durowo winde inɗe himɓe mum ko lewru du daru. Ɗum du waɗi min gari ɗo gam firtude ko e tawaɓe nder yaaha warta hijjugu
fuu.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No wala kam sanne miɗo feccide ɗum
nawantirdel gallude agades to endani ele ñalaɗe endani no tawa hoɓɓe hewɓe warɓe tewtude ɗuworde e talki ko hokkuto ɗum en jooɗo ɓeydu konnan ko heewi mum jeya kana leydi Sudan soɓɓirde kañum e leydi Tchad e Libi Nigeria e fawarjon du konnan ni Pakistan ɓeɗo du konnan himɓe no laatiɓe ni garo maɓɓe ngol endan fuɗɗi no laatani hono himɓe wuuro ngo enda Sakkulla sanne ɗum du fa hannden laati du konnan himɓe hooreɓe région ɓe Sakkulla. Ɗum wonno ko fawarjon bandi min hono yewi waɗno en yewtere nde enda dow majjum seeɓe kettino nan yewtere Moussa Mamma neldin min gaɗi e fulfulde
ɗo Agades laso e go lewru Mars tan duuɓi 2018 yimɓe 400,000 e lasoji 3 inɗe mum en tawa no windi nder ɗereji fedde leyɗe duniyaaru hawjine filla feroɓe leyɗe mumen no tefato ɗuwi. Ɗuɗal maɓɓe fuu du yurana har Libi gari ɗo Agades. Neɗɗo maɓɓe fuu heko umminoyi ɗum Amadou Boubacar Dan Azumi jinganowo himɓe leydi ɗo nder Sarusi Agades kawjiɗo filla gaɗol ɗereji ɓi leydaku e filla peroɓe leyɗe mumen e ummotoɓe leyɗe mumen no faa leyɗe tubakoɓe nani ko wi'ini
ɗuɗal ko waddi rafi pamlal gal woni konu caka leñi mo Darfour ko andanɗen konu gaddungu bononde sanne ko waddi himɓe peri woɓɓe jehi Libi woɓɓe no Tchad no ɗuɗal ɓe Sudanɓe kay jehi rana Libi to ɓe gon ɓe panɗine. Ɗum waɗi iɓe doggira leydi Niger gam ɓe kisa torra kaɓe goni iɓe gi'a.
Rachid Kolo ardiɗo fedde jinganore hakke himɓe leydi wi'i ko ɗo Agades filla feroɓe gari no tefata ɗuwi ɓe no hulƴini.
Ɗumɓe waɗi ko ɓeyaɓe keɓanaka dabareji ko joɗɗintaɓe nder leydi maɓɓe. Ɗume sabi ko ɓe garta leydi Agades. Noye famirten ko waddiɓe nder wuro Agades ko woni nuhayeji maɓɓe. Noye famirteden ko ɓe galana iɓe tefa ɓe paabe. Delle gomnati faama ko ƴamɗe ɗe fuu no hani gomnati de saɗarma gon heɓama laato seeda yeeso leyɗe
adunaaru.
Filla maɓɓe odu adi hakkillo ardiɓe huɓere Agades eko filkiti ɗum. Mohamed Anako mawɗo ardiɗo communeji leydi Agades watti dani e walliroɓe gara gattana ɗum en jungu nani ko wi'ini.
Hannden himɓe 1,000,000 peroɓe ɓe ko wonno tefa faabe. Min ƴamam he gomnati on gam ɓe balle laabi lobbi joɗɗine nder ko yaawi. Gayɓe ɗuuɗi gomɓe no pilo nder wuro Agades. Ɗuuɗal maɓɓe de yanɗa nder lokotoroje amin waddeti. Delle no handi safareji watte gaɗa mundo far jangirɗe ɗen e far diyam e
laaɓal.
Ɗuɗal feroɓe ɓe fuu tawa kana no jooɗi nder bangeere huɓere Agades gom. To fedde leyɗe duniyaaru hawjino filla feroɓe de fedde croix rouge e pelle gom goni no balliraɓe ko ɓe keɓani e mosola.
E don ɗum habaru yimɓe fulful télé CV. Assalamu aleykum mbalenta jam wali.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji go.
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.